Master D.
Is it you, Alela?
Oh, baby, come closer to me. Najua vita mmenipani vingi, lakini kwangu hatari, baby. Oh, hatari. Baby, come closer to me. Lakini najua vingi umenipa, hatari kwangu, my baby. Yeah, yeah. Njia mazuri unayonipa, my boo. Bwana yako moyo wangu utulize. Wajua wewe ni wangu, moyo wangu utulie. Even wazazi wajue ni wangu, wambie, wambie. Wakikuliza wewe ueleze, watangazie, wazungushie. Wajue tu ni wewe, mambo yangu tufanye na wewe. Sina mwingine tutafanya, vitu zangu tufanye tu na wewe. Wajue tu uko boma, vitu vizuri tufanye tu na wewe. Unifanye niwe tajiri, mazuri nawe tufanye tu na wewe. Wajue ushapoza mtima na mpenda, mpenda. Kosa unikosa tu wewe. Hakuna shida kama nitafanya mabaya unikoso. Ay, sina shida. Unizalia, unizalia. Nami nitwe baba. Unizalia, unizalia. Nawe uitwe mama. Uje kwangu.